wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose iyo raadliisinta koonfur galbeed Cabdullaahi Xaaji Xasan oo Manuur iyo gudoomiyaha digmada Baydhabo ahna doqa magaalada Cabdullaahi Cali Waatin ayaa shirka doomiyay shirkadda dowladaha imaamulka digmada Baydhabo oo loon ku hadalay howlaha hortabinta aan leed digmada Baydhabo shirkun iyo waliba la ka bandhigay howlo cusub oo la kordhiya waxda howlaha guud iyo guriyeynta dawladda hoose soo jeedinta warbixinada walyaawashal duwan ee dawladda hoose iyo dadajinta adeegyada dawladda iyo amniga guud ee xaafadda magaalada Baydhabo oo korinti waliba warbaahinta la hadalay markii hadhamaadiyo kulanka gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna doqa magaalada Cabdullaahi Cali Waatin ayaa ku warbiyay walyaawoolun ku hadalaya kulanka
geeka shirka ma hoggaanka saarayeen ee arrimaha ee bilaadi magaalada iyo naqshadeynta magaalada iyo in meel hayso waaxda injineerada iyo waaxda dhulka bandhigana system cusub oo loo soo bi waaxda dhulka arrimaha dhulka loo soo bi in la diwaan gelin doono oo soo maybo online ama maybo insha Allah oo la diwaan gelin doono ka soo maybo hayda yoon habitat ee noo aawinta maybo idan ka mahadnaan waaxda injineeriga magaalada ee bandhigana maybo in dhamaan wadooyinka magaalada Baydhabo xaafadaha maraayeen xaafad kasta in la hatir koobo inta wado maybo maraas ilaa iyo maybo gees maraas maybo in la hatir koobo ee wadadaas balaashe dirishe kulli may boo loogaada waxaad may boo jineerada iyo deatarka may boo asbuu hor ilaa iyo maalmo ilaa dhaaf may boo kamash qorsnaayti hadda may boo tirkoobka say may boo geebgeebo data collection kaas may boo geebgeebo insha Allah may boo aniga dhamaati waxaad dhulkeen may boo hayeen wid may raising oo xaafada horseed iyo waabiri in may boo data collection may boo lagu soo bi oo in may boo loogaada dadka may boo meel degan kan way boo qab shay may boo raising oo Baydhabo may raise la hel xog rasmi ah may boo magaalada may boo qasaabsan marka arrimaha dhulka iyo may boo arrimaha may boo injineerada dardar may boo xog lamay boo haya kasoodan xaafadaha may boo oo magaalada may boo may kala gudbiisay may boo barboosal oo wadooyin may boo soo labanaa may boo yaa gudbiisadeen taasay may boo waa injineeri waa dhulka may boo yaan dib u eegis may boo soo bidoonan ka baad may boo siilin fuli fadmay boo insha Allah ka dadaal doona
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose iyo raadliisiyo ka koonfur galbeed Cabdullaahi Xaaji Xasan oo Manuur ya maamulka iyo shaqaalaha degmada Baydhabo ka amaanay sidii yoonka adeegayaan bulshada u soo nantaas ka dari muhiimada iyo la taa in bulshada lanka adeega si hufan ah
maamulka dawladda hoose ee degmada Baydhabo iyo dhammaan gudoomiyaha xaafadaha degmada iyo howl wadaagada dawladda hoose ee warbixinada ku dhigan sida oo ka jira xaafado iyo kadalika maamulka iyo naysada shaqeeyaan taasoo riyali negative wala ugeyn oo dhiirigelin isiidii oo aan fahmo nidaamka shaqeeyaan dawladda hoose oo waajibna ee ah maadaama dawladda hoose ay hoos ka yeeso wasaaradda arrimaha gudaha ee soo shaqeeyaan maraska hay maamulka siyaasada guud iyo nay laakiin howlo joojo gaar ah maadaama dawladda hoose iyo madax banaanyin
shirkadda dowladda ee maamulka degmada Baydhabo oo lagu ku hadalo waa howlo lagu hormariyo wa deegaanka taasoo qayb ka ah dayta dawladda hoose iyo raadliisiyo ka koonfur galbeed si lan hela deegaan qurux badan